بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تمتن لزوجتي ورب العزة تبارك وتعالى فتصفى إذن قراني من رجال نبوح محمد صلى الله عليه وسلم. أبنا سمع إن شاء الله جاكم سلام بيرينغا مسلم بيرينو تبيرينغا تتغيرك كا باني أبالي مدرسة نبالي وا أبالي مدرسة أمسمو بفي وقوات توحيدي وقويتي وقاقيدة مجوكي رابولونجي وتواكما مدرسة يفي يأيتا مدرسة يأيتا twamaliriza emiteeko ebiri egyateekululwamu mukwawula oweekitiibwa rabbulizza tabaraka wataala. Twamaliriza omuteeko ogusooka zaali darasa bbiri, naye mbannyonnyola ne mbagamba nti omuteeko ogwo ogusooka tegumala muntu kubeera musiraamu omukkiriza. Era nitunnyonnyola ne tugamba nti olw'ensonga nti n'abaatukulembera bakufaru kureishi nabbi be yakolamu daawa era bye yakoowoola okudda eri Allah subhanahu wataala, naye yatumwamu n'ekigambo kya la ilaha illallah. Ogwo muteeko baali bagulina ye olw'okubeera nti tebaali basiraamu era baalwanyisa obusiraamu, yensonga lwaki oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yabalwanyisa. Songa yatayinza kulwanyisa bantu bayina muteeko gwa bayina kigambo kya la ilaha illallah, yensonga lwaki atutegeeza oweekitiibwa mu bigambo byo byekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti umirtu an uqatila annaasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka fa idha fa'alu dhalika asa minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi lislam. Agamba nti yalagibwa okubeera nga alwanyisa abantu okutuusa bakakase batuze n'ennimi zaabwe bakkirize n'emitima gyabwe nga tebalina kubuusabuusa nti tewali asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjakaani Allah subhanahu wataala, tewali asinzibwa ow'amazima okujjako Allah subhanahu wataala bakkirizene nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era ensonga lwaki nabategeeza ya ikhwani ne mbagamba nti ebeera nsobi nnene nnyo omuntu okwanula okuvvuunula ekigambo kya la ilaha illallah n'akivvuunula n'enzivvuunula yabannaffe abamu gye balina mwaba baayawukana ku ntegeera ya ahla sunna waljamaa abavvuunula ekigambo kya la ilaha illallah nga bagamba nti kitegeeza tewali yatonda okujjakaani Allah subhanahu wataala. Tubeera tukonjedde ensonga nnene nnyo ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kubanga amakulu agakirimu tubatutegeeza ti nabbi yalwanyisa abantu abayina la ilaha illallah. Songa kyali kyekikola ki tikisoboka olw'ensonga nti abakufaru kureishi beyatumwamu oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam eyenzikiriza baali bagirina eyokukkiriza nti omutonzi yaani ye Allah. Bahuja ali tebeetoololanga kaaba nga bagyetoola lwakubeera nti kaaba ye yabatonda, era tebasinzanga badde amasanamu nga bagasinza nti olw'okuba geegabakola ki geegabatonda. Nedda baali bakimanyi nti omutonzi yaani ye Allah subhanahu wataala katonda wa kaaba eyo, yensonga lwaki baali bajagala nnyo. Naye bambi ekyennaku ennyo nti baasinzanga katonda wa kaaba ate nga bwe basinza n'ebintu ebirala ebitali ani Allah subhanahu wataala, ne batabulatabula ng'omuntu bw'atabula olwaleero. Mbe olwaleero bwe tukola ki bwe tutabula olwaleero omusiraamu omusiŋŋaana nga wano omuzikita ajja n'asaala era n'ayogera ekigambo kya la ilaha illallah abala n'okukiyimba bakiyimba, naye ate bw'amaliriza waliyo olunaku mu nnaku ajja kugenda ebulemeeze waabwe gy'azaalibwa oba emasaka gy'azaalibwa asamire lubaale. Asamire ki lubaale? Ensonga lwaki mukiyinako n'ensonga kigambo njogera ya kikafiri kafiri, njogera waki ki ya kikafiri kafiri? Mugamba nti ebya kaisaali bya kaisaali n'ebya katonda byaki ya katonda. Eddiini tezajja kukolaki kujjawo bya buwangwa byaffe oba kujjawo bya nnono zaffe. Mukira bulungi tekisoboka busobosi. Ekyo si kigambo ekiva mu lulimi lw'omukkiriza, era si ndowooza ebeera mu mutima gw'omuki gw'omukkiriza. Olw'ensonga nti ya imma oteekeddwa kubeera mukkiriza eyakkiriza Allah subhanahu wataala, ebyobuwangwa byonna ebikontana n'enzikiriza yobeere ng'obikolaki ng'obyawukanako. Nkitegeera bulungi? Oba si ekyo, kale salawo obeere mu by'obuwangwa bw'obusiraamu eddiini ya Allah ogikole ki ogiveeko, songa okukubeera kuzikirira obeera ozikiridde fi dduniya wal akhira. N'okyo kutegeeza nga tugamba nti ekigambo kya la ilaha illallah kye kigambo ekirimu ekinyusi ky'okwawula rabbul izza tabaraka wa ta'ala, ekirimu omuteeko ogumanyiddwa nga attauhid al uluhiya. Attauhid al uluhiya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza, yensonga lwaki abamanyi b'obusiraamu bamuyita tauhid al ibada, okwawula Allah mu kusinza. Era wano weewali ekinyusi ky'obusiraamu, era nga bwena bategeeza ne mbagamba nti wano weewali kazaalabulwa. Abantu si bangi nnyo nti baagwa mu shiriki mu tauhid rububiya, kubanga ne bannaffe abo ab'okukkono bemula bakusitikisa olwaleero nabo balina enzikiriza ekakasa nti omutonzi waabwe yaani ye Allah. Bw'onookwata abo bannaffe abeeyita abalokole n'omubuuza n'omugamba nti gwe onnyonnyola Jesus, oyimba Jesus, oyimba Jesus, mukama wammwe Jesus, naye ddala okakasa mumagezi go kijja mumagezi nti Jesus ye yakutonda? Mulowooza ayinza okukikkiriza nti Jesus ye yamutonda? Na yavuga nti nedda Jesus si yakola ki? Si ye yantonda. Muitikadi ye ey'obwononefu agamba nti Jesus si ye yantonda, naye Jesus Katonda waffe. Si ye yantonda naye ani? Katonda waffe. Okira bulungi? Kwegamba agezaako okubuzaabuza amagezi ge, naye ng'aga amagezi gamugamba nti aa ekyo tolina bw'oyinza kwegamba, eyo explanation tolina bw'oyinza ginnyonnyola abantu. Yensonga lwaki muganda wafe ngwe yali ng'asomesa ali mu America eyo, omusajja muzungu Portugal asili ye bamuyita Abdurahim Green, yagamba nti omuntu asobola okwogera naye si buli ky'oyogera nti osobola okukikola ki? Okukipruvinga. N'oleeta ddala mbutufu bwekiti bwe kiri. Kati omuntu akutegeeza olwayo n'akugamba nti Jesus Katonda waabwe, naye munyigirize omubuuze nti ddala Jesus ye yakutonda gwe naawe mumagezi go okukkiriza nti Jesus ye yakola ki? Yakutonda. Kiringa omusomi wa mauledi bw'ayinza okukugamba nti bwe tulola ku mauledi tulina omulyango gwa kiyamu ajja nabbi Muhammadi, twaniriza nabbi Muhammadi, munyigirize omubuuze nti naye ddala mu butuufu okakasa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ajja ku mauledi zammwe? Amagezi amatuufu tegamukkiriza kwanukula kugamba nti ddala Muhammadi akola ki? Abeerawo. Tikisoboka busobosi. Songa lwaki omuvubuka omu Nairobi yali muzikiti gumba guyita Pangani, yali musajja muganda waffe we Zaire, bwebamala okukola mawulidi yaabwe eyo basituse n'omulyango gwa kiyamu baaniriza nabbi nga bwe beenyumiriza, bamaliriza essala ya Aisha ekola ki? Eyingira. Imaamu agenda emimba yabakole ki? Abasaaze. Kati muganda waffe kyava ayima eyo mbagoberezi n'amugamba nti yii imaamu nga toyina nsonyi. Mbona wewe una haya? Vipi unatuswalisha na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria? So mwache Mtume atuswalishe. Huyo ndio challenge. Utusanze tu ngali Nabii Muhammad wali. Mureke Nabii yabatu kwa shi. Yabatu sasa chava mbuza na mugama katika kwa Muhammad wa mlabi wano. Ngatsayi mwala de mwanirizani. Mwala de mwanirizani. Nacho mageza amangu. Wewaba akyogera naye tasobola kukikakasa nti ddala mu butuufu kiri bwekiti ne bwekiti, tasobola kukinyonnyola. Kiraba bulungi? N'olwekyo tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ekinyusi kya tawhidi ky'okwawula Allah kiri mu kigambo kya la ilaha illallah, tewali waasinzibwa owannamaddala oba owamazima okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Nti weewaawo abantu banaasinza ebintu ebirala ne babisinza ng'abantu we basamira lubaale, ne basinza lubaale, ne basinza shayatini, ne basinza bino na biri, naye babisinza mu bukyamu. Amma asinzibwa owamazima yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era wano weewali kazaalabulwa ya ikhwani, nga bwe mbategeeza ne mbagamba amanyi Abaisiraamu bwe baali nga bannyonnyola, bagamba nti wano weewali kazaalabulwa kubanga nizaa yonna, enkaayana yonna eri mu umma eno olwaleero eri mu muteeko guno ogwaki? Ogwa tauhid al ibada, ogw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kukola ki? Mu kumusinza. Era wano weewali ekinyusi ky'okutumwa kw'ababaka, era wano weewali ekinyusi ky'okutondebwa kwangeze naawe, kubanga singa sikwali okwawula Allah n'okumusinza nga tumwawula mu kumusinza, nze naawe sitwandibadde ku nsi. Lwaki? Allah bwe yali nga annyonnyola ekigendererwa ky'obulamu bwange n'obubwo, yatulaga nti yatutonda bakukola ki? Lwa kumusinza. Era abamanyi b'obusiraamu kye babannyonyola bagamba nti al aqli salim, amagezi amatuufu bwe gamala okubeera nti amagezi amatuufu gateekwa okukkiriza okubeerayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mufuna bulungi? Kubanga tewaliyo omuntu ayinza kubeera ng'abeera awo kugamba gwe n'olowooza nti ensi eno n'eggulu byabeerawo watali yabikola ki? Yabitonda. Okiraba bulungi? Nga Imamu Maliki bw'akitulaga lumu bamubuuza Badahariyi, bamubuuza bamugamba nti nno okakasa otya nti waliyo Katonda eyatonda eggulu omusanvu naki? N'ensi omusanvu. Imamu Maliki kyava asiriikirira oluvannyuma lw'akaseera katono, yali Maliki oba Abu Hanifa,
oluvannyuma lwakaseera katono kyewamubuuza newamugamba kyavasula omutwe newamubuuza newamugamba nti kiki kyobadde olowoolereza kiki nga kikutwalidde ekiseera okubeera ng'otwanukula kitumugala kikugamba n'abategeeza n'abagamba nti ndowoolereza mbadde nfumiikiriza ku bintu byali mumabbali g'ennyanja nga byetaagisa okusomesebwa bitwalibwe emitala waaki w'ennyanja naye nga tewaliiwo lyato libisomesa tewaliiwo muntu abikola ki abisomesa naye okutuusa waliwo ku mabbali g'ennyanja omuti omuti ne gwesalamu embaawo ne gwebajjamu eryato ogumala okwebajjamu eryato ne gweteekako ebintu ne lyesomesa lyokka ne libituula ne libituusa ludda wa emitala w'ennyanja eyali dalilu akli mujulizi wakozesa ati magezi kubanga musiraamu bukkirizibwa kitegereka bulungi kati abasajjaza babuuza omuga nti ya imaamu ekyo kijja mu magezi olaba nga kisoboka nababuuza n'abagamba nti ekyowemulaba nga temukisika mu magezi gamba ba tekisoboka muyinza mutya okulowooza nti eggulu omusanvu n'ensi omusanvu n'okuvaayo kw'emisana n'ekiro okutambula kw'enjuba n'omwezi bisobola bitya okubeera nti byabeerawo nga tewaliwo yabikola ki yabitonda kino bwe kibeera nga tekiyingira mu magezi nakino tekiyingira muki mu magezi nolwekyo al akli salim amagezi amatuufu gakufa osinga okukkiriza nti waliyo katonda nannyini kutonda ggulu omusanvu naki n'ensi omusanvu abamanyi b'obusiraamu kyoba bagamba nti era amagezi amatuufu nannyini go gamufa osinga bw'amala okukkiriza nti waliyo nannyini kutonda ggulu omusanvu n'ensi omusanvu gamufa osinga okukkiriza nti katonda oyo ali omu mumanyi lwaki olw'ensonga nti nga allah bwe yakinyonyolako mu qur'ani nti singa waliyo katonda omulala atali nze lafasadata ensi neggulu byandikoze ki byandyonoonese mukira bulungi tekisoboka busobosa okubeera nti nno mu nsi wabeerayo nti tuliyekana akawanga ka uganda olwayo tulina omukulembeze akukulembera si bwe kiri tulinawo n'agezaako okulabika nti naye obukulembeze abukola ki abwagala bantu babiri balwana balwaniraffe ebitonde okutukulembera ewabuna ekyo si bwe baatukola ki si bwe baatutonda mukira bulungi niye balwana balwana olonayanukulaolo nagamba ono kino oli namwanukula kino ono nayogeraku ono kino oli namwanukula kino nga n'abantu bebalwanira si bwe babakola ki si bwe babatonda kiri kitya bwe bandibaddeeyo bakatonda babiri mu nsi nga bonna balina obuyinza bwenkanankana era nga bonna balina obuyinza bwenkanankana ku bitonde bafuga ebitonde okuba gye biva okutuuka gye bikola gye bikoma dala mulaba niza eyandibaddeawo eyandibadde yenkana etya ينسوا الله سبحانه وتعالى قال من القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون سنقوا ليوكا توندوم للو آتلينز رب العزة تبارك وتعالى موسين مقلو انسين مقلو بياني كوزيشي بياني ونونيسي إرانك بشتا سبوكا ناو انتلو تشكو بيشفانا نبغانا بانينا مسونيسا انتلو تشكو سبوكا مكاكا من نيوبا ومقبورا مساجة وابيني لو مولانا بشارة بانانا بالي من نيوبا أميان يزوكو كيرزا مولانا من نيوبا يمو نغمني ما بساجة بانيكا mwenna nga mukozesa abakyala abo abana so magezi amangu mwandigambye nti kasita bali bana buli omu abeereko n'ababiri n'omulala asigazeeko abameka ababiri naye olw'okubeera nti nno site bano si boono na bano si boono era mujja balwanira mujja bakola ki kubalwanira lwekyo amagezi amangu amagezi amatuufu gakufa osinga okutegeera nti katonda nannyini kututonda ali ki ali omu era amagezi amatuufu bwetamala okukufa osinga okutegeera nti katonda nannyini kututonda ali omu era gakufa osinga okutegeera n'okukkiriza nti oyo nno ali omu yasaanidde okukola ki okusinzibwa ngaabamanyi we bagamba nti alhaliku huwa almustahaqu bilibada nannyini kutonda yasaanidde okukola ki okusinzibwa atatonze lwaki asinzibwa bw'obeera ng'osinzizza atatonze kiba kitegeeza omusinza mu mukyamu amma asinzibwa olw'amazima yaani ya rabbul izza tabaraka wa ta'ala nokyo yensonga lwaki allah subhanahu wa ta'ala yatutonda olw'ensonga eyo eikulu ennyo ey'okumusinza era omuntu bw'ayawuka n'olwaleero ku kigendeerwa ky'obulamu bwe n'asiŋŋaanibwa ng'olwaleero ali mu ssaba asamira lubaale n'asiŋŋaanibwa nga agenze mu balaguzi n'asiŋŋaanibwa nga olwaleero yeesigamidde bubbe bw'alina mu bitanda obw'obubuga oba kiki embeera yonna mu mbeera za shiriki n'asiŋŋaanibwa nga agenze ku ntaana z'abajjajjabe baasabe obuwangaazi baasabe emikisa baasaba obugagga n'asiŋŋaanibwa bano abeeteekerawo ba awuliya naddala balimu omusaayi omuswayiri swayiri abeeteekerawo ba awuliya oba basharifu n'asiŋŋaanibwa mu basharifu nga basaba baraka entaana zaabwe zaakola ki zaasaba emikisa tewali kubuusabuusa abeera muki mulyazaamaanya nnyo kubanga aleseeyo omutonzi we rabbul izza tabaraka wa ta'ala eyamutonda nga tewaliiwo nsonga lwaki amutonze okugjako okumusinza n'addira ibaada eyamutondesa n'agenda agikolera ekitonde ekirala ekitali ani kitali allah subhanahu wataala yensonga lwaki baganda bange allah bwe yali ngayogera ku nsonga eyo yagamba nti inna shirika la dhulumun adhim mazima okugattako allah ekintu ekirala okugira ibada n'ogijja ku Allah n'ogikolera ekitonde ekirala mu bitonde bya Allah ekitatonda la dhulumun adhim, buli azaamaanya bwaki bwakika kya waggulu nnyo. Nooti Allah subhanahu wataala baganda bange yatutonda olw'ensonga eyo ey'okumusinza. Singa teyali ensonga yakumusinza, Allah subhanahu wataala teyanditadde ku nsi, teyanditadde kuki ku nsi. Era oli kwoli ku nsi nange kwendi olw'ensonga y'okusinzaani Allah subhanahu wataala. Omuntu ne bwawangaala obuwangaazi buno ku nsi kubanga waliwo abantu abalina ekikaaga ekyamu, era agamba ntya sheikh walillahi alhamd kale nze kasitasamira lubaale, wewaawo esala njigawalirira, wewaawo zaka sigitoola, wewaawo sisiiba, naye kasita nze sikola ki, sigenda mu ssabo. Nkugamba nti naawe okyali mu nsobi olw'ensonga nti watondebwa wakusinzaani Allah. Eyo hakki ya Allah subhanahu wataala. Era bwe yalinga annyonnyola ng'ayigiriza Muhaazi bun Jabal, hadithi yatujja okusanga mu maaso eyo, Sheikh Ibn Uthaymeen bwe yalinga agitusomesa rahimahullah, yakola tanbihi ku nsonga mwatta ensonga gy'olabira ddala nga mbutuufu nsonga nkulu nnyo. Yagamba bwe yalinga abuuza Muhaazi nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti ya Muhaazi atadiri ma haqqu llahi ala libaad wa ma haqqu libaadi ala llah, abaffe omanyigwe Muhaazi hakki ya Allah okubeeri abaddu be ne hakki ya abaddu okubeeri Allah subhanahu wataala. Muhaazi yanukula agamba nti Allahu wa rasuluhu alam, Allah nombakawe bakola ki bebamanyi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atandika okumunnyonnyola oba okumuyigiriza, yamugamba nti haqqu llahi ala libaad an yabuduuhu wa la yushriku bihi shay'a. Olaba Allah kyatandikirako, Allah teyagamba nti haqqu llahi ala libaad an la yushriku bihi shay'a, haqqu ya Allah okuba eri abaddu be butamugatta ku kintu kirala. Allah bw'ati si bwe yagamba, naye yatandika n'ensonga nti an yabuduuhu, bateekwa buteekwa okumukola ki, okumusinza. Lwaki bateeka obuteeka okumusinza Allah? Kubanga y'ensonga lwaki batondebwa ne bateekebwa ku nsi. Nokyo obeera oli azaamaanyizza singa owangalira ku nsi nga tosinziza Allah subhanahu wataala, wadde tomugaseeko kintu kirala, obeera muli azaamaanya. Kubanga ekigendererwa kya Allah eky'okutonda kwali kumukola ki, kumusinza. Bwe totuukirizza kigendererwa kya kutondwako ate n'asukkawo muli azaamaanya, oyo alekayo wadde Allah tamusinzizza, naye ate n'asalawo okugenda okusinza ebintu ebirala ebitali ani, ebitali Allah subhanahu wataala. Sala Allah ategeeza mubigambo ebyekitiibwa n'akugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun, nze tewaliwo ensonga lwaki natonda abantu n'amajinni wabula nabitonda lwa nsonga emu kubeera nga bakola ki, nga bansinza. Awo nno tufunamu ne hukumu endala etuyigirizaamu aya eyo nti sheriya ya Allah subhanahu wataala eno gye tulina gye yajja nayo ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tugivunaanwako kyenkanyi ffe abantu ne baganda baffe majinni. Singa bwe tuteekeddwa okusinza Allah nga tumwawula obutamugattako kintu kirala kyonna, ne baganda baffe majinni bavunaanyizibwa kyenkanyi okwawula Allah ne bamusinza nga tebamugasseeko ki kintu kirala kyonna. Era tuvunaanwa kyenkanyi okubeera nga twawula Allah ne tutasinza baganda baffe majinni, era nabo bavunaanwa kyenkanyi okubeera nga bawula Allah ne basinza Allah yekka ne batasinza ffe abantu. Ntegereka kye ŋŋamba nti lwoyitazza ejjinni olw'okuba lyo siraamu ne likufosinga okubeera ng'olikolera ibaada ati mu ibaada zaani za Allah subhanahu wataala, nedda nakyo kitonde kyalagirwa kyalalaalikibwako okusinzaani n'okwawulaani Allah subhanahu wataala, nga naffe lwotateekeddwa kulifosinga kubeera nga likusinza mu kifo ky'okusinzaani Allah subhanahu wataala. Ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku sheriya ya Allah nga bwetuteekeddwa ogiteeka mu nkola, nabo bateekeddwa ogiteeka mu ki munkola. Lwaki Allah subhanahu wataala n'atulaga ya ikhwani nti ekyo kye kigenderwa ky'obulamu bwaffe? Allah subhanahu wataala yatutonda kubeera nga tumusinza mu bwomu bwe obutamugattako kintu kirala kyonna. Omuntu singa alekayo okusinza Allah subhanahu wataala n'asinza ebintu ebirala abeera mujeemu, abeera ajeemedde ow'ekitiibwa rabbul izza tabaraka wataala. Wayati muna sualu, okusinza Allah kyeki? Ani asobola okutunnyonnyola amakulu g'okusinza Allah oba amakulu g'okusinza? Kubanga abamanyi b'obusiraamu bakinnyonnyola ne bakiwako taarifa ennungi nga neyasinga okukinnyonnyola obulungi mukadde wafe Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ani amanyi taarifa za Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ku kigambo ekiyitibwa okusinza oba ekiyitibwa ibada? Nani yafe okusukkulumya ekintu ku kintu ekirala? Etaarifu yaani eyo? Ani bamanyi b'obusiraamu yatuwa ennyinnyonnyola eyo eyakola explanation yen ijtihadiyo? Jazakallah khair. ani alina taarifu yomumanyi yenna mubamanyi nga aharafa ekigambo ibada nani akhi nam ago makulu simabi malungi naye gakintu kirala ekyo bakiyita okuyisa obulungi al ihsan naye tubuuza al ibada lwakisinza allah ikhwan omuntu singa aba akubuuza nakugamba kubanga obeera challenge yamaani lwaki singa obeera nga otambula n'ogamba abantu nti masha allah nze natondibwa olwakusinza ani allah era obusiraamu allah lwaki yatuteeka mu nsifu abantu yatonda tuteekamu kubeera nti tumukola ki tumusinza soja nabeere nakugamba nti kuba okusinza kyeki nani yaakhe naam barakallahu fik jazakallahu khair ili taarifu ya shekh lislam ibnu taymiya rahimahullah yagamat ismu jamia likulli ma yuhibuhu llah wa yarda linnya libatta buli kyonna kyayagalera ngakikolaki ngakisiima naguwa taarifu endala nagamba nti huwa imtisali ma anzala llah ala alsinati rusul min al aqwal wal amal zahiratan wa batin yagamat kwekuteeka mu nkola buli kyonna allah kyayagala kyeyassa ngakiyisa ku lulimi mu nnimi zabaki zabalaka mulowooza lwaki yagamba babaka n'atagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam alaffe ebyakka ku babaka abaakulembera tubivunaanwako okubeera nga tubiteeka mu nkola ebyakka ku bannabbi abaakulembera fe abantu ba ummati muhammad tuvunaanyizibwa okubeera nga tubissa mu nkola shariya zaabwe tuziteeka mu nkola naamya ebimu ebimu nam shekh yajja nabyo barakallahu fik naam ansalama teyawukanye ebimu bibutuvunaanayo bitukola ki amanyi baisiraamu banyonnyola nga bagamba nti enzikiriza yaffe gye tubikkirizaamu singa tusanga ensonga yonna nga yajja mu shariya z'abannabbi abaakulembera era najja nayo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tutambula nayo era nga tusinziira ku njigiriza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula singa tusiŋŋaana ebiri mu shariya zaakulembera nga kyawukanye ku shariya ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tetugoberera kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate era singa tusiŋŋaana nga ensonga gye tulina shariya ya nabbi yasirika kuyo neetagyogerako naye nga yajja mu shariya z'abali abatukola ki abatukulembera abamanyi b'obusiraamu balina endaba za mirundi emeka ebiri abamu nga bagamba nti naffe tusirika busirisi madama shariya yaffe teyakola ki teyakyogerako abalala ne bagamba nti nedda tugoberera ekyajja ne shariya yabannaffe abaakola ki abatukulembera nga allah subhanahu wataala bwe yannyonnyola n'agamba nti obwe bulungamu bwa allah subhanahu wataala ng'ayogedde ku bannabbi abaakulembera mu surat al an'am n'agamba nti fabihudahu muktadu ku bulungamu bwabwe kwe mba mukola ki kwe mba muluŋŋamira amakulu kwe mba mutambulira be bati abamanyi abagamba nti tukigoberera katiba kibeera nga shariya yaffe yasirika ku kyo wabula eyabali abaasooka yakyogerako bwe bujulizi bwe bajuliza nga bagamba nti nno tusaanidde okubeera nga tukikola ki tukigoberera walillahi alhamdi si kyangu kyakusiŋŋaana nsonga yonna nga shariya yaffe teyajogerako wabula nga shariya z'abaasooka zakikola ki zajogerako kubanga qur'ani kyekitabo ekyazingazinga shariya z'abannaffe z'abannabbi abaakola ki abaakulembera nokyo shekh islam ibnu taymiya taarifu ye ebeera nnungi nnyo bw'agamba nti nno kwe kuteeka mu nkola ekyo kyonna ekyayita ku lulimi mu nnimi z'ababaka min al aqwali kibeere mu bigambo oba mu mirimo egikolebwa egyo egyeyolese n'egyo egyekwese singa tukiteeka mu nkola tubeera tukoze ekiyitibwa ibaada era taarifu ezo ez'emirundi ebiri walillahi alhamdu shekh ibnu uthaymin bwe yali ng'awafaka wakati wa taarifu bbiri yagamba nti subhana allah sheekhe yannyonnyola taarifu bbiri naye nga emu eyingira mu ginnaayo emu eyingira muki mukinnaayo kubanga okubeera nti linnya erigatta buli kyonna allah kyayagala era n'abeera ng'akisiima era kyekyo allah kyeyayisa mu nnimi ku lulimi lwabaki lwababaka kitegereka bulungi nti allah kyeyasalawo ng'akyagadde era ng'akisiima okikole yakiyisa ku lulimi mu nnimi zabaki z'ababaka ne babeera nga bakitutuusaako tubeere nga tukiteeka muki mu nkola ne zibeera nga taarifu bbiri teri eyawukana tewali n'emu eyawukana naki naginnaayo wabula zonna zikola ki zikwatagana nokyo ya ikhwani ne kibeera ngaekigamba ibaada kusinza kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'onoosiŋŋaana nga nabbi muhammadi yakyogerako allah yakyogerako mu qur'ani n'akiyisa ku lulimi lwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam oba nekijjira mu bigambo by'owekitiibwa mu hadithi z'annabbi sallallahu alaihi wasallam wadde qur'ani tekinyonnyoddeeko naye nabbi n'akyogerako kitegeeza nti eyo ibaada mu ibaada zaani za Allah subhanahu wa ta'ala. Tokkirizibwa kukikwata n'okikolera ekitonde kyonna mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ekyo ekikkirizibwa. Yensonga lwaki Sheikh al-Islam Sheikh Ibn Uthaymeen alina taarifu eyiye ku nsonga eyo, naye taarifu nnungi nnyo. Yagamba nti huwa mutahab huwa al-ibada huwa yagamba nti huwa al-ibada walimutahabbab bihi yagamba nti huwa al-ibada walimutahabbab bihi nera bijja taarifu eyo nja kukijjukira inshaallah nja kibanyinyola. Ngagamba nti kwe kusinza n'ekyo ekisinzibwako amakulu ga ibada kwe kusinza amakulu g'okola ekikolwa ekyokusinza n'ekyo kwosinzizaani Allah kubanga essola ibada naye tobeera nti ekoleddwa okutuusa gwe nannyini kusaba lw'okola ki lw'ogikola n'obeera ng'okoze ibada eyo ye n'abeera nga akivuunulira mu makulu ago ag'emirundi emeka mu nsonga ezo ez'emirundi emeka ebiri. Nokyo buli kyonna kyeroba nga kyewawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tekiteekeddwa kubeera nga kikolebwa ekitonde kyonna mu bitonde bya Allah n'ogezaako okukikolera ekitonde ekirala olwobeera obudde mu kyennyume ky'okusinzaani Allah n'okumwawula amakulu. Singa okwata ibada yonna mu ibada za Allah nga bwe tuginnyonnyodde netugamba nti ibada kyebuli kintu kyonna Allah kiyassa nga kiyisa ku lulimi lw'omubaka mbaki mubabaka bwe kasita omanya nti nabbi yatuwagira okukola kino manya nti bw'obeera okikola otekwa kikola kulwani kulwa Allah era otekwa kikoleraani Allah. Nsonga bbiri beera ng'ozeetegereza otekwa kikolera Allah era ng'okikola kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki Allah bwe yatunyonyola mu Qur'ani yagamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin onafa abantu sitwalagirwa okujjako twalagirwa kusinza Allah nga tumwawulira ibada. Amakulu mu kusinza kwaffe tusinza lwa Allah era nga tusinza lwakubeera tusanyusaani Allah subhanahu wa ta'ala wawula situsinza lwa kitonde kyonna bitonde byani bya Allah kubanga oyabeera riya era situsinza kitonde kyonna bitonde byani bya Allah tusinza Allah yekka ate era nga tusinza kulwa Allah yekka. Ebintu bibiri birina ki enjawulo. Tusinza Allah yekka ate era nga tusinza kulwa Allah yekka. Mufuna bulungi. Singa omukkiriza avaayo n'asinza Allah naye nga tasinza kulwa Allah oyabeera agudde mushiriki oba abeera tagudde mushiriki. Shiriki kyoyo riya barakallahu fik oyo shiriki al asghar riya. Mufuna bulungi. Nokyo tusinza Allah ate era tusinza kulwa Allah wabula nga shiriki ewemiru ate omuntu asinzizza ekirala ekitali Allah n'abeera ngasinzizza Allah abeera agudde mushiriki ki na shiriki al akbar. Njawulo ki eri wakati wa shiriki omunene ne shiriki omutono? Barakallahu fik kyomunene akujja mbuki mu busiraamu. Yensonga lwaki tugamba nti singa omuntu ajja n'ayimirira wano n'asalala akabbiri ng'azisadde w'abantu bamulabe era ng'ayagala abantu bamuwaane wabula nga asili yaazo tazisadde ku lwa Allah oyo abeera shiriki omunene amujja mu busiraamu si bwe kiri? Waliwo omusajja singa ayimirira wano n'ayimirira ayimirizeewo laakabbiri ng'aziyimirizaawo ku lwa Allah wabula nga okuziyimirizaawo ku lwa Allah ayagala n'abantu bamukole ki bamuwaane oyo abeera akoze shiriki atamujja mbuki mu busiraamu kitegereka bulungi. Asoosa amujja mu busiraamu kubanga asuli ya ibaada ye ebadde yabaki y'abantu akoledde bantu takoledde ani Allah subhanahu wa ta'ala. Owookubiri ate tusenga asuli ya ibaada ye agikolera ani Allah naye n'ayagala n'abantu bamukole ki bamuwaane oyo shiriki yabeera akoze ki tamujja mu busiraamu kitegereka bulungi. Sheikh Ibn Uthaymeen bwe yali ng'akola takisimu eyo ng'atusomesa yatugamba nti ibaada eyo eyonooneka mu ngeri ya mirundi emeka ebiri. Eyooli akoze nga asuli ya ibaada akolera Allah naye ne muyi akibala mujja mu ki mu busiraamu naye singa abeera nga asuli yaayo ensibuko yaayo agikoze ng'agikola kulwa Allah nemuyingiramu okwagala abantu bamulabe ibaada eyo abeera ayina engeri za mirundi ebiri. Singa akola kaweefube mu ibaada yeeyo ng'awulira shiriki gamariyazzeemu mu ibaada ye n'akola kaweefube asobole okujja mu riyo oyo ibaada esobole okubeera ngeri khalisa liwajihillahi subhanahu wa ta'ala kubanga bw'obeera ng'obadde okola omulimu shiriki ayinza okwagala okuyingira mu riyo ayinza okwagala okuyingiramu naye n'ogezaako okubeera ng'okaka omutima gwo ogulaga nti nedda kino nkikola lwani lwa Allah sikola lwa muntu yenna mu bitonde byani wadde bantunuulidde batunule naye nze nnoonya kusanyusaani allah subhanahu wataala. Sheikh ibnu Taymiyya yagamba nti singa okolakawe kule mu ibaada y'okugijja mu shiriki oyo liyo yayingiddemu eibaada ekkirizibwa allah n'agikola ki n'agikkiriza biidhinihi taala. N'agamba nti naye singa ogenda mu maaso ne shiriki woyo liyo yayingiddemu n'otafaayokwe n'oyongera okulongoosa eswalayo kubanga abantu bakulabe bakuwaane, n'oyongera okulongoosa okusoma kuva Qur'ani gy'obadde osoma kubanga abantu bakuwulire bakuwaane, eswala eyo eyonooneka ne Qur'ani yeekola ki eyonooneka kubanga eyingiddemu riya. Era n'atugamba nti eyonooneka mu ngeri za mirundi ebiri. Singa ebeera nga ibaada osobola okuwaawula ekitundu ku kinnaakyo, gamba singa ebeera nga Qur'ani omusajja yabadde asoma Qur'ani mu ntandikwa nga agisoma lwa Allah era n'asoma aya nga musanvu zonna azisoma lwa kunoonya kusanyusaani Allah subhanahu wataala, naye mu aya ey'omunaana okutuusiza ddala kwabiri oba kwasatu riya n'ayingiriraawo n'alongoosa bulungi nnyo eddoboozi ne ahkaamu za Qur'ani kubanga abantu abamuwulira bamukoleki bamuwaane. Sheikh agamba nti ekitundu ekisooka kibeera kituufu naye ekisembayo kibeera kiki kifu, kubanga ekisooka kibadde kirina ikhlaasi ng'omuntu akikola lwa kusanyusaani Allah subhanahu wataala, ate ng'ewamu n'ekyo asuli ya ibaada we kwabadde kusanyusaani Allah subhanahu wataala. N'agamba nti eyo ibaada gy'osobola okwawula ekitundu ku kinnaakyo kubanga yo Qur'ani osobola okwawula omusajja yasomye aya kumi ng'agisomyerera masjidi temulimu muntu n'omu, naye aya ey'ekkumi n'emu masjidi muyingiramu omuntu n'amutunuulira n'ayagala awulirize bulungi nnyo bw'asoma Qur'ani bampulire bampaane n'alongosa bulungi nnyo sauti ye n'alongosa bulungi nnyo ahkaamu tajwidi halas ekkumi ezisooka zibeera ntuufu, esembyeyo zibeera nki zibeera nfu kubanga aya ekkumi ezisooka osobola okuzaawula ku kkumi ezikoze ki esembyeyo. Naye waliwo ibaada nga yo tosobola kwawula kitundu kisooka ku kinnaakyo, gamba omusajja yasajja raka bbiri raka esoose bbiri raka esoose ebadde khaalisa liwajihillah, abadde ali masjidi yekka talinaamu gw'asuubira kumutunuulira amuwaane oba abadde asaala wadde wabaddewo abantu naye nga bakyannaba kulowooza ku kyabantu kumutunuulira bamukole ki bamuwaane, n'asaala raka yesoose ng'agisaala lwa allah subhanahu wataala kusanyusa allah subhanahu wataala. Amma raka ey'okubiri riya wakoze ki wayingiridde batuusa ku y'okubiri natandika giwunda obulungi ennyo n'avunnama bulungi nnyo n'akutama bulungi nnyo kubanga abantu bamulabe bamukole ki. Sheikh agamba nti ezo raka zonna ebbiri zikola ki zifa kubanga tosobola kwawula esoose ku yakumeka, eyo ibaada tosobola kwawula kitundu ku kinnaakyo kisagaleka bulungi. Nokyo mu mbeera enfaanana bwetyo tusinga okwata ibaada yonna mu ibaada za Allah n'ogikolera ekitonde kyonna mu bitonde bya Allah ojja kubeera ng'ovudde ku kigenderwa ky'obulamu bwo lwaki Allah yakola ki yakutonda. Tuteekwa buteekwa okubeera nga ibaada zaffe zonna tuzaawulira rabbi jalla tabaraka wa taala nga bwe tujja okuziraba biidhinillahi taala. Tugambye nti ibaada linnya ligatta buli kyonna Allah kyayagala n'abeera ng'akikola ki ngakisiima. Era ku lw'ensonga eyo ya ikhwani y'ensonga lwaki Allah atutumira ababaka mutunuulire obusaasizi bwa rabbi jalla tabaraka wa taala gy'alina gye tuli bw'alina gye tuli. Era obulagira ddala nti Allah teyatwagala tuyingire omuliro, naye abantu lwakubeera nti bo bawalaza empaka ne bagezaako okubeera nga besikambula babeere nga bayingira omuki esobola kyo ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ng'ayogera ku kifaananyi kya umma ye yatukubira ekifaananyi ng'ekifaananyi ky'omusajja yakuma omuliro bw'akuma omuliro ne bibeera ng'ebiwuuka bikola ki bijja byonna byonna bigamba bijja mu bungi byagala okuyingira mu muliro guno byagala okugwa mu muliro guno so nga ye akimanyi nti omuliro guno tegujja biyisa buki kati ye agezaako okubisindika bireke kukola ki kubiziyiza bireke kuyingira muliro kyekifaananyi kya nnabbi waffe w'ekitiibwa ne umma ye nti agezaako okutuyigiriza n'agezaako okutunyonyola amateeka ga Allah n'agezaako okutuyigiriza tawhidi twawule Allah subhanahu wataala naye nga ffe tuwaguza twagala kuyingira mu jahannama twagala kuyingira muki mu jahannama mukira bulungi. Allah subhanahu wataala ku lw'okubeera nti yatwagaliza tuyingire jahannama yensonga lwaki atutumira ababaka abaka mujjukire nti twakiraba nti tuyina endagaano gye twakola ne rabbi izza tabaraka wataala si bwekitonabagamba twakola endagaano ne katonda waffe ow'ekitiibwa subhanahu wataala ey'okubeera nga tumusinza obutamugattako kintu kirala kyonna tumusinza nga tumwawulamu kumusinza obutamugattako kintu kirala kyonna. Eyo endagaano yandibadde emala bumazi yandibadde hajja gyali allah subhanahu wataala najja yowma alqiyama n'atubuuza n'atugamba temwakola nange endagaano y'okunsinziramu njawule muleke kumugattako kintu kirala kyonna kitwagikola. Naye awuna okubeera nga yakola naffe endagaano w'ekitiibwa zuljalaali wal ikiraam naafa kuna ku ndagaano eyo ekyo kyokka n'atutumira ababaka era ababaka ne bajja n'ensonga enkulu gye bajja nayo y'ensonga ya tawhidi ono tawhidi luluhiya y'ensonga lwaki allah bwe yali nga nnyonnyola ekigendirwa ky'okutuma ababaka allah yagamba nti walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu taaguti mazima twatuma laqad Allah yatandika n'ennyukuta ez'okulayira era ezikakasa ekyo ky'abeera akola ki ezinyweza ekyo ky'abeera ayogera ng'atukakasiza ddala nti mazima mbakakasa mbalayirira mbakakasa natuma buli mulembe gwonna nagenda ntumamu omubaka tewaliwo mulembe gwali gubadde ku nsi okujjako Allah yagutumamu ki omubaka mulowooza lwaki lwaki buli mulembe Allah yatwala obuvunaanyizibwa n'agutumamu omubaka barakallahu fik sha abantu baleke kubeera na hujja yonna mumaaso gaani baleke kubeera na excuse yonna mumaaso ga Allah olw'ensonga Allah yekennyini yensonga lwaki ennyinira mu Qur'ani n'agamba nti tetwali abasobola okubonereza omuntu yenna okutuusa nga tumaze mutumira mubaka Allah tayinza kubonereza kitonde kyatatumidde muki mubaka yensonga lwaki Allah lwakinyinyira mu Qur'ani nti abantu balibeera nga bayingira omuliro batandise okuyingira omuliro mugende mu suratu Nuh bamalayika bababuuza babagamba nti alam yaatikum nadhir abayemmwe abayingidde wano abayingira wano wano nga bazibu nnyo nga bakambwe nnyo temwatumibwa ababaka temwatumibwa batiisa babajjukiza amateeka ga Allah babannyonnyola nti mwemunaakola bino mugenda kuyingira jahannam jahannam nkambwe nnyo Allah tayinza kubonereza abantu batatumidde muki mubaka nga bagamba nti sitwali abayinza okubonereza okutuusa tutuma baki ababaka era yensonga lwaki ennyinyira mu surat al-an'am n'agamba nti yatuma ababaka nga mubashirina wa mundhirin nga babaka basanyusa basanyusa ejjana n'oyo anaateeka mu nkola amateeka ga Allah wa mundhirin era nga batiisa n'omuliro oyo anayawukana ku mateeka gaani ga Allah lwaki abantu baleke kubeera na excuse yonna baleke kubeera na hujja yonna mu maaso ga Allah oluvannyuma lwa babaka omuntu aleke kujjawo malekeyo n'agambe nti ya Allah ffe sitwakimanya sitwakimanya nti ogenda mu ssabo okusomera lubaale nsonga wakigaana era sitwakimanya nti eryo zambi ddene nnyo erituzikiriza eri tukakasaako okuyingira jahannam tugibeeremu emirembe n'emiki n'emirembe omuntu talina hujja yonna talina excuse yonna kubanga Allah yatuma ababaka era olwo ensonga lwaki agamba nti walakad baathna fi kulli ummatin rasula mazima twatwala obuvunaanyizibwa ne tutuma buli mulembe gwonna ne tugutumamu omubaka lwaki buli mulembe gutumibwamu omubaka abantu baleke kubeera na hujja omubaka yatumibwamu buli mulembe gwonna ng'azze okukola ki Allah agamba nti an ibudu llaha wajtanibu taaguti yakwewolanga abantu ng'abalagira babeere nga basinza Allah beewala okusinza shayatin beewala okusamira lubaale beewala okugenda mubalaguzi beewala okulagula beewala okugenda mubakubiba ebitabo beewala okukuba ebitabo ibaada zonna buli emanyiddwa nti ibaada nga batunaaziraba biidhinillahi taala babeere nga bagikolerani Allah subhanahu wataala yensonga lwaki ababaka batumwa bwebusaasize Allah obungi ennyo bwalina eri umma ye atujjukize enkya n'eggulo ababaka batukume okuma enkya n'eggulo tuleke kubeera nga tuyingira omuliro tuyingira ejjana yaani ya Allah subhanahu wataala Allah agamba nti walakad baathna fi kulli ummatin rasul mazima tewaliwo mulembe gwonna okujja kutwa kutumamu muki omubaka lwaki wagutumamu omubaka abantu baleke kubeera na hujja yonna mumaaso gaani ga Allah kubanga omubaka oyo yajja abakoole eri okusinza katonda omu beewale tawaagiti beewale shayatin ekigambo taagu kyamanyi obusiraamu ekigambo ibaara tumaze okukinyonnyola n'ababaka bategereka bulungi si bwe kiri ababaka bategereka si bwe kiri ababaka bebaki bebannabbi waliwo enjawulo wakati wababaka ne bannabbi banedda nam njawulo ki nam yaahi nam njawulo ki nam barakallahu fik nam nti ekigambo mubaka kigaze okusinga ekigambo ani nabbi yensonga lwaki tuvulula nga tugamba nti buli mubaka nabbi naye si buli nabbi nti muki mubaka kitegereka bulungi nga bwe tugamba nti nno buli muntu alina tawhidi buli muntu alina aqida abeera alina tawhidi si buli muntu alina tawhidi nti abeera alina ki aqida kubanga aqida kigaze okusinga kuki ku tawhidi kyentegeeza nti enzikiriza entuufu kigazi okusinga kwawulaani Allah si buli muntu ayawula Allah nti abeera alina enzikiriza enki entuufu ensonga lwaki ojja kusanga abantu abalina aqidatu lashariya aqidatu lmurjiha mutazira khawariji na baki nga bawula Allah subhanahu wataala nga tayinza kukkiriza kubeera nga osinza ekintu ekina ekitali ani Allah naye ngaate aqida nki nfu aqida nga nki nga nfu nga batunaazira bamaaso eyo biidhinillahi taala kitegereka bulungi nokyo Allah subhanahu wataala atumira ababaka ya ikhwani ababaka abo nga batubategedde bajja ne baleeta obubaka okuva eri rabbiliza tabaraka wataala, babeerenga batukoowoola, tubeerenga tusinza katonda omu rabbiliza tabaraka wataala, twewala okusinza tawaagiti. Tawaagiti kyeki? Naam, buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah. Amanyi obusiraamu baakola taarifu nga nnungi nnyo. Eyo taarifu ya Imamu Malik rahimahullah yagamba nti kullu ma ubida min dunillah, buli kyonna ekibeera kisinzibwa nga saani ekitali Allah subhanahu wataala kibeera taaguti. Umar bin Khattab yagamba nti attaaguti mushtaku min ashaitaan. Amakulu taaguti kyeki? Ye shaitaan. Yenna abeera asinziddwa oba kyonna ekibeera kisinziddwa ekitali Allah, amakulu ebeera ki? Ebeera shaitaan. Naye bayongerako akagambo akalala nti abasinziddwa atali Allah wa huwa raadi, nga naye akkirizibwa okukola ki? Okusinzibwa. Olw'ensonga nti mu bantu abasinzibwa oba abaasinzibwa mwe muli abaasinzibwa mu bukyamu nga bo bennyini tebaakola ki? Tebakkiriza. Ngaani mulowooza? Naam, nga Isa alayhi salatu wassalaamu nabbi wa Allah, nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu talagiranga bantu bamukole ki? Bamusinze. Olwekyo tumugyamu situgamba nti ne Isa shaitaani. Ani omulala asinzibwa olwaleero atali Allah? Adamu alayhi salatu wassalaamu bamusinza Adamu toi abamusinza amusinza mbukyamu era ye teyakola ki? Teyakkiriza. Waliwo mumanyi mbamanyi b'obusiraamu ani amumanyi namusomesaako? Maryamu. Naam ya akhi. Naam, Ali. Ali bamusinza naye waliwo omulala yasinzibwa mbukyamu. Omulala Sheikh Abdul Qadir Jilani ya akhwani. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah wanogera nga tunuulidde turuku sufiya, abasuufi abo balina amakulu mangi nnyo ageekwasa ku Sheikh Abdul Qadir Jilani nga bamusinza mu kifo ky'okusinza ani? Allah subhanahu wataala. Basinza Husaini, abashiya bamusinza, bagenda ne beetoloola entaanaye mu kifo ky'okwetoloola kaba ya Allah subhanahu wataala. Ensaana ya Sheikh Abdul Qadir Jilani bagisinza mu kifo ky'okusinza Rabbiliza tabaraka wataala. Naye tugamba nti abo bonna basinzibwa mbuki? Mu bukyamu. Asinzibwa owa mazima yaani? Ya Allah subhanahu wataala. Era situyinza kugamba nti abo tawaagiti, olw'ensonga nti nno tebaasiima kubeera nga bakola ki? Nga basinzibwa. Tebaasiima kubeera nti nno basinzibwa. Ama omuntu singa abeera ku nsi n'asiima abeere ng'asinzibwa nga bano abali mu nsi wa newaffe mu Uganda walillahi alhamdu nti twababona si bangi nnyo, naye nga gye bali okusinziira ku bibuuzo ebibuuzibwa mwe balina muno mwaffe mu Kampala muwulira abantu abeerangirira abo abeeyita abaliidi. Abaliidi abaliidi tembawulira? Balina kutwalika abaliidi mbawulira nga batera okwerangirira neerabidde omukulembeze waabwe mu Uganda. Abo basuufi abo basinza bakama baabwe, basinza abakulembeze baabwe, abamanyi baabwe mu kifo ky'okusinza ani? Allah subhanahu wataala. Mukiraba bulungi? Abasuufi abasinga obungi bo basinza abakulembeze baabwe b'ensonga, lwaki bo balina kaalida egamba, bagamba abasuufi nti gw'oteekwa okubeera mu maaso ga sheekhe wo nga bw'olaba mayiti bw'ebeera mu maaso g'omuntu aginaaza, amakulu sheekhe gy'akukyusa gy'akuzza naawe gy'okola ki? Bakugamba nti kola kino gwe kyoba okola ki? Gwe teweyinaako amuri yonna maadaama sheekhe akoze ki? Agambye. Kitegereka bulungi? Hadha shirkun billah. Tusinza bamanyi baffe. Era singa tumusinza mu ndoola ofaanana bw'ekyo, y'ensonga lwaki Sheikh Islam Ibn Qayyim rahimahullah bwe yalinga annyonnyola taarifu ku nsonga, yalinga abataarifuye ku nsonga eyo, yagaziya bulungi nnyo. Yagamba nti attaaguti ky'ekintu kyonna omuntu gw'asukkira ekipimo. Omuntu gw'asukkira kiki? Ekipimo. Min almahbudi, mu bisinzibwa au makubuuhi, oba ebigobererwa au mutaa, oba ebigonderwa. Sheikh Ibn Uthaymeen bwe yalinga avunula taarifu eyo yagamba nti min almahbudi kal asnam, mu bisinzibwa nga amasanamu. Walmatubuuhi ka ulamaa lbatil, mu bigobererwa nga abamanyi abaki? Aboonoonefu. Walmutaahi n'ebigonderwa n'ebigonderwa ng'abakulembeze abaki? Aboonoonefu. Jjukira nti nno abantu tugamba tutambulira mu bintu ebyo eby'emirundi emeka? Esatu. Imma ekintu bakisinzizza mu kukisinza kwennyini nnyini, ng'omuntu bw'agenda n'asinza essanamu lya Bikira Maria kaakati, okiraba bulungi? Nga bw'ogenda ku ssanamu lya Bikira Maria n'olikola ki? N'olisinza. Abagasinza ng'omuntu bw'agenda ku ntaana ya kitaawe ya jjajjaawe n'agikoowola, ayi bajjajja mutuwa obuwangaazi, ayi bajjajja obulwadde bwa siriimu butumalawo, mutunogere eddagala erivumula, okiraba bulungi? Oba okubeera ng'ogonda bugonzi era ensonga Sheikh Islam Ibn Qayyim yagamba nti bw'onoobeera ng'otunuulidde taarifa eyo ojja kusiŋŋaananga mu nsi abantu balina kutwaga ekyo nnyingi nnyo. Yagamba nti min al matbu'i ka ulamaa lbatil, mu bigobererwa ng'abamanyi aboonoonefu. Kam min ulamaa lbatil fi hadhihi zamaani ya ikhwan, kubanga omumanyi yenna buli bwogezaako okumugoberera fi ghayri taati llah oba mufudde taguti. Singa ogezaako okugoberera omumanyi yenna ng'omugoberera mu kutali kugondera Allah subhanahu wataala kubanga Sheikh fulaani yagambye, ate obaffe Sheikh fulaani yatugamba bwati ne bwati, nga naye kyabagamba kiri kyennyume n'enjigiriza ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kyemugeza ne mumugoberera mumufudde taguti. Ate oba Sheikh fulaani yalangiridde yalaamidde abantu enkya basome mi'raj, wamaa dhalika tekiri mu taati mu itibaai sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tekiri mu njigiriza ya Nabi Muhammadi kyemugeza ne mumugondera mwekyo muba mufudde taguti. Kitegereka bulungi? Yensonga lwaki tetukkirizibwa ffe kugoberera mumanyi yenna maadaama yawukanye ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, tetukkirizibwa kubeera nga tumugoberera. Yensonga lwaki tujja kisanga mu kugoberera Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga bwe kiri ekyetteeka gye tuli okwawula Allah mu kumusinza, era kyatteeka gye tuli okwawula Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kumugoberera. Nabbi bw'ateekawo enjigiriza ye togamba nti ate ne Sheikh fulaani yagamba. Kabla yatukutiranga nnyo ekigambo ekyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yatugambanga nti kyewuunyisa nnyo, waliyo abantu olwaleero omutegeeza n'omugamba nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba bwati ne bwati, fayaqul walakin qala Sheikh fulaani, Nabbi bwati bwe yagamba naye ate Sheikh fulaani fe yatugamba bwati. N'atugamba nti nahnu ma umiruna bi itibaai sheikh min ashuyukh, ma umiruna bi itibaai aalim min alulama, walakin umiruna bi itibaai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fesulagirwanga kugoberera sheikh ye namba masheikh, sulagirwanga kugoberera omanyi ye namba manyi, naye twalagirwa kugoberera Nabbi Muhammadi. Singa jjo omumanyi oba sheikh mba sheikh ng'enjigiriza ye n'ekiragiro kye kikwatagana bulungi n'enjigiriza ye oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, mu mbeera eyo tumugoberera. Kitegereka bulungi? Bwe kijja nga kyawukanye ku njigiriza y'obwekitiibwa sallallahu alaihi wasallam, ma alaina illa itibaai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Era ensonga lwaki olabanga abamanyi b'obusiraamu ngaabeere nga abasaasira nga Imamu Maliki rahimahullah babeera nga beewala embeera gye babateekako olwaleero, n'agamba nti bwemusanganga ekigambo kyange nga kyawukanye ku kigambo kya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ekyange mukasike ku kisenge mugende n'ekyani n'ekyomubaka sallallahu alaihi wasallam. Kitegereka bulungi? Noto tukkirizwa kubeera nga tugoberera omumanyi yenna mbamanyi maadaama nga ekigambo kyoba ekikolwa kye kyawukanye ku njigiriza ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe tumugondera mu mbeera efaanana bwekyo tuba tumufudde shaitaani, kubanga tusukkidde ku ye ekipimo ne twawukana ku njigiriza ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naagamat au mutwaa oba abatiibwa kal hukam, ng'abakulembeze abakulembeze abateekutte ku kitabo kya Allah na sunna za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, bali abakulembeze oza oyinza okukivulula n'ogamba nti kati tukkirizibwa kubeera nga tugondera abakulembeze bano abatukuga, tugamba nti bano abakulembeze tubagondera mu mbeera ya kubeera nti batutaddeko omukono gwaki ogw'ekyuma. Otherwise omuntu tolina ssanyu kuteeka mu nkola kubanga Museveni alagidde, tolina ssanyu kuteeka mu nkola kubanga fulaani oteeka mu nkola olw'ensonga nti bakunyigirizza bakutaddeko omukono gwaki ogw'ekyuma. Otherwise singa abadde ogwo out toteekeza mukola ki kumugondera, okuggyako ng'omugonderamu ekyo ekirongoosa amasulaha ga umma kyakugamba tekikontana na njigiriza ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kubanga singa jjo omukulembeze n'abagamba nti abange ki nedda nammwe mugogole oluzzi olwo muleke kusobola kasasiro mumyala mujja kulwala obulwadde, mulaba mutya? Tusaanidde omugondera oba nedda? Tusaanidde omugondera kubanga kyatunyonyodde oba kyatulagidde tekyawukanye ku njigiriza ya Nabbi Muhammadi. Nabbi yatugamba nti annadhafatu min al iman, omuyonjo bwambuki bwamubukkiriza, mukkiriza asaanidde okubeera omuki omuyonjo. Kitegereka bulungi? Naye singa atuleetera embeera ye ng'eyawukanye n'enjigiriza ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tetumugondera okujjako olwanaakola ntya? Lwekyo bwe tubeera tumugondedde tubeera tumufudde taguti, kubanga atukoze ki? Tumugondedde mu nsonga ng'eyawukana n'enjigiriza ya Nabbi waffe ow'ekitiibwa Muhammadi صلى الله عليه وسلم بوتي تعريف يام قد في شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله نجيتولاغا تتيكدوا كبيرا غاتغوندره كيتوند شونا ابانغا لشمالا غاتتواوكانيزا كوجيريزا النبي وكيتوا محمد صلى الله عليه وسلم الله شافات تيجزنا تغانا وقاني كماليزا نجيتوا كما بن من بوب النبي تاتما مومشي omubaka lwakiki muomubaka olw'okunyweza ekigendererwa ky'okubeerawo kw'abantu abantu babeere nga basinza allah bamwawule mu kumusinza baleke mugattako kintu kira kyonna n'ekyo bw'obeera nga olinayo embeera yonna ey'okusinza ebintu ebirala ebitali allah kakasa nti gweoyawukanye ku kigendererwa ky'obulamu bwo si kyo kyokka oyawukanye ku kigendererwa kya allah okubeera nga yatuma ababaka lwaki baatumwa bajja kukoowoolobwa mu kitamira lubaali bajja kukoowoolobwa ng'ova ku shiriki era ne bakukoowoola nokyo oteekeddwa okubeera nga weewala buli kyonna kyokakasa nti kino kirimu shiriki kirimu okugattako allah ekintu ekiki ekintu ekirala oyawule rabbuliza tabaraka wataala mu ibadaati zonna nga bwe twazinyonyole ne tugamba nti ibaada kye buli kyonna ekyatumwa linnya erigatta buli kyonna allah kyagalira ngaakikola ki ngaakisiima allah kyeyatuma ngaakiisa ku lulimi lw'omubaka mbaki mubabaka ba allah subhanahu wataala buli kyonna kyabeera yajja nakyo naddala owekitiibwa muhammadi sallallahu alehi wasallam kitwale nti ibaada ya allah era mwattu kikole ng'osuubiramu okusanyusaani allah abantu abasinga obungi tufiibwa empeera muzimu ku ibaadaati fuze kutwalanga ebintu ebiri aadi tibintu bya bulijjo kubanga bazaali bwange olaba kitaawe akukwata n'akwata sente n'akuweerera mu ssomero gwe bw'ozaala omwana owo naawe n'oweereranga kitaawe bwe yakola ki bwe yaweerera kubanga kintu kiri kintu kya bulijjo bantu baweerera abaana baabwe nedda owa omuweerere n'enniya egamba nti kampeerere omwana wange ono mu ssomero ate mmuteekera mu ssomero lya busiraamu nkifunemu empeera mu maaso gaani mukolere tarbiya ennungi tarbiyatu lislamiya akulenga mwana musiraamu ateeka mu nkola amateeka ga allah nja kufunamu empeera mu maaso gaani ŋŋende ngule emmere mu katale emmere eno kanjigule ngitwalire abantu bange waka bagirye basanyuke kuba nabbi yagamba nti ayagala nnyo omuntu okubeera ng'ayingiza essanyu mu bantu baaba waka bagulire ku nnyama bagulire emmere ennungi maadaama sente ozikola ki ozirina babeere n'essanyu sikyo kyokka emibiri gyabwe gibeere nga ginywera mu kuteeka mu nkola amateeka gaani ginywere mu kusinza rabbuliza tabaraka wataala bw'obeera n'enniya eyo muganda wange jjukira nti nno buli kyonna ky'olwera okola ojja kukisiŋŋaana nga ibaada era ogifunamu empeera mu maaso gaani ga allah subhanahu wataala nsaba allah subhana wataala ow'ekitiibwa akkirize okweyigiriza kwaffe ateeke mbadduwa abayiga ne bateeka mu nkola subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilaika assalamu alaikum kwabazikoledde singa omuntu abeera nga asomye qur'an muganda we n'ayingira n'ayagala muganda we awulire qur'an ye naye nga tayagala awulire amuwaane wabula ayagala awulire asobole okubeera nga naye afuna empeera ez'okuwuliriza ki qur'an ekyo tekibeera namutawaana kubanga ekigendererwa ki kyabadde sikyaki sikyakubeera nti nebakuwaane kyekifaananako n'ekirala kyenyinza okukuwa singa omusajja wano muganda waffe abadde sheekh abadde asaba ssente omusajja singa asinziira wali n'akwata siringi omutwala omulamba nga nabi mumasigiri mulimu abasajja bagagga balina ssente abasajja bano abagazi ebiseera ebisinga obungi bakulagirira bulagirizi nedda kola kino okira bulungi kasente kaabwe bakaagala nnyo singa gwe obalaba nga olaba nti aa fulaani waali alina ssente ne fulaani waali alina ssente ne fulaani waali alina ssente naye abasajja abo bagenda kuwaayo olukumi lukumi songa ensonga eri mu ddiiro ddala mu butuufu waliwo obwetaavu bandiwaddeyo omutwalo omutwalo gwe n'okwata siringi omutwalo n'ogusuulawo wansi babeere nga bakulabirako bamanye nti aa mutuufu ensonga abantu bagitutte nga eriki eri siriyas sajja waweereddeyo omutwalo ti nange nange kanteekeyo omutwalo ensonga ebeere nga ekola ki ng'eggwa bw'obeera nga okikoze mu mbeera efaanana bwekyo etebeera riya kubanga ekigendererwakyo kubadde kubeera nti nabo baliwo bakola ki obalaga ekyokukola babeere nga bakola ekintu oba batwala ensonga ngeri ki eri siriyas amma ekiyitibwa riya kwe kubeera nti okikoze babeere nga bakulaba bakole ki bakuwaani oba babeere nga bakuwulira bakuwaani na tusomesaako olwayo okufaadi plaza sunna zirina tuyina shubuhaati oba tuyina shubuha mu taarifu yaabwe manyimanyi abamanyi baleeta obuzibu mu taarifu yaabwe gye batanyonyola mu nyinyonyolo ematiza abantu ne bagikwata mu bukyamu baagamba nti assunna huwa ma yusaabu faailuhu wala yuaaqabu taarikuhu sunna kyekintu omuntu kyakola n'afunamu empeera ate n'akireka n'atafuna ki yensonga lwaki olwaliwo omuntu omutegeeza n'omugamba nti yaahi okusalako ekirevu kiri haramu okukuza ekirevu kiri waajibu n'akugamba nti nedda eyo sunna busunna kubanga ye entegeera gyategeera ekintu ki nkyamu yensonga lwaki babajja bamanyi b'obusiraamu walillahi alhamdu bakola takisimu yaabwe neebeera nungi nnyo ne bagamba nti sunna ziteekuluddwamu emirundi emeka ebiri assunnatu l ikhtiyaariya sunna eyakyeyagalire wa sunnatu lwajib ne sunna eyetteeka era yonsonga lwaki kuba tulowera nga tutunulira nususu Qur'ani ne sunna kubanga sunna amakulu gakyo ala lumum kitegeeza byonna ebyava ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amma bwe tutandika okukola takisimu tetutegeeza nti buli kyonna ekyava eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye sunna eno abamanyi gye baali bakolaki gye baali bategeeza kubanga ebigambo byannabbi tubireeta bino ntubiteeka mu maaso gaffe ne tukwata ne Qur'ani tukiteeka mu maaso gaffe mu Qur'ani mulimu ebintu nga bw'okikola ofuna empeera bw'okireka n'otafuna ki n'otafuna musango ekyokulabirako Allah yatugamba okuwandiika ebbanja singa tubeera nga tuwolaŋŋanye singa otuukiriza sunna eyo ey'okuwandiika ebbanja nga muwolaŋŋanye ne munno ofuna empeera mu maaso gaani ga Allah naye kiri kitya singa obeera nga tuwandiise olina omusango era mwenna mwenna bwe mubeera bulijjo nga mubadde muwolaŋŋanye ebbanja muteeka muwandiika mwagala kuna nti mukola zambi aa olw'ensonga nti eyo aya yajja mu ntandikwa yaayo nga kyali kiragiro wansi mu aya yennyini Allah n'aba ng'akyusaamu ng'alaga nti aa kino eryaba ayagadde okukikola akikole ki akikole abatayagadde talina ki talina musango n'olwekyo sunna tuzireeta zonna tukwata Qur'ani aya za Qur'ani ne sunna z'oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ahadithi ne tuziteeka mu maaso gaffe ne tuziwa kawaidi z'abamanyi bamanyi baateekawo kawaidi egamba nti kullu amr lilwujub buli etteeka olijja nga lyajjira mu siiga yakulagira lyajjira mu busulubu ya approach yakulagira nga Allah yali alagira mukole kino oba nabbi yali alagira mukole kino ekyo kibeera kya tteeka okukikola ki kiteeka mu nkola ofuna bulungi wa kullu nahyi litahrim ate bwe lijja nga lyali liziyiza buziyiza nabbi agamba temukolanga kino oba Allah agamba temukolanga kino ekyo kibeera kya tteeka gy'oli okukireka oyagala tokola ki era kwekigwamu obudde muki mu nsobi singa oleeta taarifu y'abamanyi n'obeera ng'ogyesembesa nga webagyesembesa bannaffe tubagamba nti mugenda okugwa mu mazambi mangi nnyo kyakubiri nti taarifu y'abamanyi eyo bw'onoogyesembesa ku sunna zonna okutwalira ewamu ogenda kubeera nga n'amagezi go tegasobola kusikkiriza lwaki nabbi ye kennyini yasinziira gy'asinzidde n'asomesa basahaba n'atusomesa olwaleero n'atugamba nti kullu ma asfala alqadaini min al izar fafinnar buli muntu yenna ayambala olugoye ne lukka wansi olukongo bula agenda kuyingira mu ki muliro bwe olwalero ng'otugamba nti sunna kyo kintu ky'okola n'ofuna empeera bw'okireka tofuna ki tukwate kikyo kye tuba tutwala oba tutwala ekya nnabbi wano nnabbi atugambye nti aa bw'oyambala olugoye ne lukka wansi olukongo bula oyingira mu ki ate gwe otugamba nti aa eyo sunna busunna tofuna musango tutwale ky'ono oba tutwale ky'ono lwekyo sivumirira hadithi nnyinyonyola y'abamanyi abamanyi baali balina kye bategeeza naye ffe sitwakitegeera era nabo tebakinyonyola kigaziya kye baali bategeeza ne sunna ma yusaabu faahiruhu wala yuaqibu taarikuhu baali bategeeza sunnatu ikhtiyaari sunna eyakyeyagalire nti omuntu bw'ayingira wano n'asala rakaateeni kabula dhuhuri ayina empeera mu maaso gaani bw'atasala talina musango okifuna bulungi sahaba ategeeza n'atugamba nti yannaamira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebintu bisatu yannaamira okubeera nga nsiba ennaku ssatu buli mwezi nannaamira okubeera nga nkola ki nga seebaka okujjako nga nsadde wikiri n'ekyokusatu kye neerabidde singa omuntu abeera nga eyo siiga ya hadithi tekyajja nga kiragiro okiraba bulungi singa omuntu asaala nga singa omuntu yeebaka nga tasadde wikiri talina musango mu maaso gaani ga Allah singa omuntu asiiba nnaku ssatu buli mwezi talina musango mu maaso gaani ga Allah otegereka bulungi naye waliwo ekigambo nga kizze nga siiga ezze yakulagira singa osanganga siiga yonna hadithi yonna nga wejjira mu kkuba ery'okulagira manya nti ekyo kiragiro kyaba buteeka okukiteeka muki mu nkola singa osiŋŋaana nga hadithi yonna ekitabo kyange wekiryawo kye nawandiika al aqidatu sahiha liman yuridu saadati daraini nagenda ntema atema ensonga ezo zonna nenzikola ki nenziteekamu abakirira mugende mukisome